Alanga elogo malo hiro na fa. Eya ina lora rani. Ayila ningo sulula jolla ngai. Sidena ala nage erega. Ro horok mega bi. Misangra mhrana kokete.
This is Tanzania. My sponsor wa mezaga. Malaya kudanga ba. Tafta kiki uwesta. This is Tanzania. Bungeni kuropoka. Mkorogo kupodoka. Instagramu kuhongopa. This is Tanzania. Filisika kwa mikopo. Kipigo chambokoko. Ubisho wa midosho. Hey, this is Tanzania. Machizi kitali tunabati. Kumkumeza kila meti. Na baba Jessica kodi hako peki. Waku wengi sana wanajita vidume. Mkongora eti unene pesha ndume. Demdi keshupa maradi kedume. Wapo wapinda slow.
Wengine magume gume.
This is Tanzania. Nimelewa. Siwezi kufanya kazi. Mungu nisaidie. Yomi.
This is Tanzania. Masponsa wa mezaga. Malaya kudanga ba. Tafta kiki uwesta. This is Tanzania. Bungeni kuropoka. Korogo kupodoka. Instagramu kuhongopa. This is Tanzania. Ufilisika kwa mikopo. Kipigo chambokoko. Ubisho wa midosho. Wabongo bongo movie ya nini Hollywoodi. Demu kutoboa ni mpako fanyo pugi. Hey, this is Tanzania. Stau na bebe wa mimba makusudi. Underground kutoboa ni mpaka Yesu arudi. Hey, mama angu mpaka Yesu arudi. Waku wengi sana wanajita vidume. Mkongora eti kunene pesha ndume. Demu dike shupa mara dike dume. Wapo wapinda slow wengine magume gume.
This is Tanzania. Nimelewa. Siwezi kufanya kazi. Mungu nisaidie. Yomi.
Ayo awesome. Bona unazima. Mr. LG. This is Tanzania. Aye, yeah, yeah, yeah.